marka jidadku waxay u xidhan yihiin amni daraaddiis ee waxbaro kale gaar u xirna. meelaha jidadka laga xiray oo dhanna waa meel un muhiimaddeeda leh, dadka dhan iyo dalka dhan waa wada muhiim, meel meesha kale meel liidatay meel xun iyo meel fiican malaha, laakiin waa sii kala duwan yihiin xubnaha jirka bini aadamka sida usii kala muhiimsan. Amni jidgooyada taallaahi waa mid baabuurta u taalla, badana dadka jidgooya uma taallo, dadku inay socdaan jidgooya uma taallo. jidadka halbowlaha ah oo masalan jidka dekata ka soo baxay suuqa tago kale iyo ma go'na, waa furan yihiin. haddii midi meel ka xiran yahay, kuwo kaloo badanoo la mari karo lagu tegi karaa jira. jidadka qaarkood waa ka xirnay baabuurta qaarkeed inay maraan, sida khubarada amniga ay ku taliyeen.